Kwanza piga post tupige mapicha, tuyaweke Insta kuna kuficha. Wajue mapema tumeshafika, ni kidiz na Winter wa yule Rita. What up people, it's your boy Winter. The Harley's baby, unasikiza mixi kali za DJ Akon ndani ya Mwangari Kid Entertainment. Kaboom, this is how we do it. Ni cheche.
They call me Echo. Hey, mambo vipi watu wangu, naitwa Echo 244 hapa na nasikiliza mix kali ya DJ Akon, the mix killer.
Well, this is Mwangari Kid Entertainment. For more information, call at 0748-130-551.
It's the time when we party every night. Push your hands up to the sky, yeah. Dibby 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 again. Beat to mash up the street again. Beat last night, I'm a great this morning. Watch it and make me go beat again. Oh, link and drink with your friends. Bumble clap, it's a night clap. Bumble clap, bumble clap. And the party never ends.
Akon, the king.
Ala, umeshikwa na mnisha. Atise ukumbuki. By the way niko free. Time yako ndo sina. Ala, umeshikwa na mnisha. Atuna nitafuta. Ala, by the way niko free. Time yako ndo sina. Ulidhani ndachapa. Nikipiga simu nakata. Mambo ni mpya gathe. Kablo nifikie kwanza ongea na PA. Weni zuzu nini, uliambia watu na zwata nitafuta. Na hiyo kazi ni mini likufunza, mini kutafute kwa nume kwa mjinga. Na wate kunita bro, you're just a friend I used to know. Sina jamia watu fake, unaniboba the way uneza step. Ala, umishiko na mnisha, atise ukumbuki. By the way niko free, time yako ndio sina. Ala, umishiko na mnisha, atuna nitafuta. Ala, by the way niko free. Time yako ndo sina. Siri zako ni nazo. Misi kama wewe hizo ntakufa nazo. Siri zangu meneza. Inoonyesha vilulu kumeni bebo. Wapunguza na mnazo.
Nilichoka kutanga kanga kwenye mapenzi. Mana nilijua sina kifua siyawezi. Wako nilijiweke uhakika. Ndo manata simu sikushika. Nilinge mapenzi anamwagika. Baby, mimi kwako nilifika. Kinachopa baridi mwili niliingia kwa miguu yote nikijua utanisitiri, nikaingia kwa miguu miwili za ufeli sipendi kukona unalalamika yanara dunia mapenzi weza mkuwa uyaone sio mahorofa ujana mwana ukome kinachopa baridi mwili nilingia kwa mivu yote nikijua utani sitiri nikaingia kwa mivu miwili
Eko, hey, hey, mambo vipo tu wangu naitwa Eko tu kwa hivu wapa na nasikiliza musikali ya Ako, tebe mbibu skill up well Hey, hey, mambo vipo watu wangu, naitwa Echo 254 hapa na nasikiliza mix kali
Alex
the mix killer well.
Simu, nataka kusikia ukiongea ukiongea ile kisuli nipo mwisho ni lini utaniongezea utaniongezea this long distance is killing me now you are my soldier need of you now You are my commando, my refuge, my sweet avocado. Me and you forever, we love till endeavor. Hope umengelewa, vila nmelembewa. I swear I'm losing my mind. Lonely,
DJ Akon, the king.
Yeah, nataka ni kuone sahi, sahi. Lonely, niko lonely. Yeah, nataka ni kuone sahi, sahi.
Niko njiani naja Mana naisi upendo wako Hata nikiwa mbali Unanivuta kwako Unanivuta kwako Mama kwako Namisu unavyo nipeti mama Kitandani unavyo nianda Miuna miacha hoi oh, Miho Sinajua sinaga ujanja na kwako nshazama kina kirefu My baby don't be so lonely I'm on my way my baby I'm coming
Banana, make a Batman fall out in line. See finer, designer. When you get a girl, if you are minor, Rosalinda, Mama Sita, my body just a part for you right now. Turn me on, love it, turn me on now. You move me on, baby, ain't gonna let me know. See bassa, bassa down. See make a Batman falling. Ooh, Calypso, let go down. See make a Batman falling. Ooh, chop. Make me wanna go deep, chop. I go deep, talk. From the moment we make a contact, make y'all day I'm making pack. Make a Batman stand with the rusty chop. In case you don't know, say a bad girl go see and don't go. I'm jumping a Lambo, say a bun with the soca see a Jimbo. Stay for me, ma.
line. But the girl that me can't slide, making me eye. See bossa, bossy done. She make a Batman falling, falling. Ooh, all if so, never done. She make a Batman falling, falling. Ooh. Make me wanna go drip, chop. See bossa, bossy done. Make a Batman falling, falling. All if so, let go down. Make a Batman falling, falling. Jeep, chop. Ja, 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 pa, 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 pa. Make me wanna go jeep, chop.
Flani tango si una Johnny nini Hina songa ndani ya jeans hata ingo jimini Soli nini kisongesha utefuata chini Karibia nina sili ya bufanya
Peleka, peleka chini Peleka, peleka chini Peleka, peleka chini Peleka, 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 peleka Nanga hizo za didi, tetenje piani, mbling piani Gogoro ama sling, hizo mabati za nini Hototo atanpepa, mdoto kakameta Negesa mewesa na yomo na kingereza Akipeleka chini, mina cheza na mcheda Na idigi design ule wanjiki udigitenda Sijaru na shani, ni big baba na mama Wabebe kwa party, cheki chinare ni dati ah.
Swali nini, kisongesha utefuata chini Karibia ni nasiri, ya bufanya hivi
Peleka, peleka chini Peleka, peleka chini Peleka, peleka chini Peleka, peleka, peleka
Gloss kwa lips, pretty young team, move ya waist na hips. DJ Asha drop, ebu songa like this. Toto edible, yum yum, chef's kiss. Songesha, songesha, toa minje shupi desa. Kukutesa, kutesa, body twin atupa pressure. Whenever, wherever, sumwa tangwa kuwe fresher. Don't no matter the weather, kifuwa nje boots za leather. Bring the cash, baby, I bring the moon. Chale mesota kwa kabaya ni tabu lakini. Sorry nini, kisongesha utefuata chini. Karibia ni nasiri ya bufanya hivi.
Echo, hey, hey, mambo vipi watu wangu, naitwa Echo 254 hapa na nasikiliza mix kali ya DJ Echo, the mix killer, wewe.
Mungu aliumba mbara mwezi, kwenye giza litwangaze, kaumba jua, kaumba miti, kwa kivuri tujibanze, dunia kaipamba na mapenzi, mina wewe tupendane, hakuyaumba machozi, ili mnadi tulizane, nimezipata salamu, kwa mina ilibirisi. Kasha nyoshwa, kali nisilamu Pezi, bago jani pa utamu Namba umtu nye meseji Ajua umeni kataza Mazoe ya na maesi Na kama ikitokea, ikitokea
DJ Akon, the king.
Ivi naota ama na changanyikiwa joto na lola shuka digiri. Wali niliza tibiti na moyo wangu usha kupana. Na wewe ndo na hoza uwa meli yangu. Uita GCV, oh, atukinge ya ilahi. Tuwe salama, atuwe pushe na mabaya ya wengine. Maana najona nachanga nikiwa, oh nikiwa ndama nanona nanyonyeshwa maziwa, oh maziwa. Ah, kama mapenzi ni jihadi, tuko peponi kujizi tulivyo pambana na hali yetu rohoni. Kuna vijibe vya nafsi wale waro waro wano subiri tuchana takesho. Sisi bado, sisi bado, oh, oh. Sisi bado kwa chana, sisi bado, sisi bado, sisi bado. Kwani na wewe ndo nahodha wa meli yangu. Uita GCV, oh, oh, oh. Atukinge ya ilahi. Tuwe salama.
Ubala kola nyota tano utiliza kima taifa. Benzila kuwa lina mfano, hakuna cha kufananisha. Mahaba ya uma ya njani yamenilani kaisha. Umejua kisomo chakuni zubaisha. Ati mkunwa na mkuna jina ni anaona raha. Ni yakini kuna yeye na la la. Umpo pepe na mpo shosho ya livo some. Kama mtoto na mpepe mundo suo slodo sinaingi. Umpo pepe na mpo shosho ya livo some.
This is M1 Garikid Entertainment. For more information, call at 0748-130-551.
Natufanye wazi wazi, ya wakuze wa pambe. Yesi kumbuwe baby, ya ungeze. Yeni mifoni, nime amoka kwa mwenzio. Sikoloni, nina tena yako radio.
Masikini moyo, masikini akili yangu. Haitaki kukubali matukio yanayotokea. Yananitesa manukato, hayanitoki kichwani mwangu. Yule nilemzoe, leo anamposti mwenzangu. Kwenye kumbukumbu zetu, liacha picha na maua. Ahadi ya ndoto zetu, liamka zikutimia. Yani tangu tumeachana, maisha yangu maseke. Mepoteza nuru ya mchana, force unataka nzeke. Kavi kushika vio, natamani turudiane. Na ukinirudia tusiachane. Shikavyo natamani turudiane. Na ukinirudia tusiachane. Kavi kushikavyo.
Deko mi Eko, hey, hey, mambo vipo tu wangu. Naitwa Eko 254 hapa na nasikiliza mix kali ya DJ Ako the mix. Kila wewe.
Kama ni makosa
kupiga ama ninakosa, sina pa kushika. Waganga na mafuta ya wamfosa nishapaka nikatumia, ila bado kutosha wala ijasaidia. Moyoni umepata gundi na ushuja wa mwana marundi, naishi kwa kufuata makundi na kesha popo kama fundi. Kwenye kumbukumbu zetu niacha picha na maua.
Amen, amina. Ashukuru kwa lanchi baba na dina. Nasema amen, amina. Ashukuru kwa yote Mungu, amina. Uliponitoa ni tabu, uliponitoa ni tabu sana. Umenipa furaha ya kuishi. Nilipitia ghadhabu.
DJ Akon.
Ilikuwa ni adhabu baba. Nilikuwa naisho kunaishi. Ona. Na kuna muda mimi nilijikatia tamaa. Na kuna muda nilisema hii ni kitu gani? Kulalamika Mungu nanifa. Amen, amina. Ashukuru kwa lanchi baba na dina. Nasema amen, amina. Ashukuru kwa yote Mungu. Amina.
DJ Akon, the king.
Pali nimefika na mwona kila kitu ninashika. Menipata cha gold, ndio mana wengi kuja na maficha. Na bariki madoba zinaskika. Uno jina kubwa niko booked and busy. Juice kwa wingi, vile nina make it look easy. Kwa na favor from above, only took ni tizia. Tishikoka kona show zadi Brooklyn squeezy. Ni guap, can my song my cup, run it over shukran. Kwa Jehovah na ngam, yendo sotwa wa guan. Na manoma never press to ski. Miuki cheki niki flex, niko bless to ski.
Na tena bora na hema, sina cha kulalamika. Mungu nanipa. Amen, amina.
Come wine for the day. Come out to the bed in my day. Ya what full up back some money. Ya get see my guy in the day.
Sinsima.
Me ya think y'all them suka.
Sinsima.
Some of them a say me a player.
Sinsima.
DJ Akon, the king.
Tanya Dunlop, bad man, one goes with the floor. So
So me take ya to my wine up. You just a mess up my mind up. I'm in a lie, I'm at me now.
Wana ma pressure tu alinidhalilisha alinichadhani ngiaga maisha nilishafikia kikomo ukanikaribisha kabisa ukaniadaptisha umenipendezisha ukaningarisha wachana na ule mbwa mwanzo alinikondesha usuli jana vishi mo nikaputeza monekano nikaonekana kakitu mo kumbe alioya mwona bado.
This is M1 Garikid Entertainment.
Taratibu mama atajitoro, taratibu mama tunamumiza roho, taratibu mama atajitoro.
Jana za jentanguka
maki hi-hi, anaku bye-bye, na maki stashai. Manadi alpha, ma ako fine-fine, ako na samcham. Eka bairo kwa Pokemon gewino, mini poke sini kuzdisha jino. Eka bairo kwa Pokemon gewino, mini poke sini kuzdisha jino.
Police don't stop the party, iwake night and day. Kuna mashore kama chwane, wanasema wako on the way. Vile mepanda isishuke, lazima leo zilipuke na nana.
Ya kuchachisha na kila kitu tuache nje hadi mashida. Na nani hapa wavikome na hajashiba? Teka ugali na ni waribu jina. Take it slow baby please take it slow. Napenda unavyojilegeza woni panga ho. Ay baby stand at home. Tufanye 1 2 1 2 1 2 4.
Chakari, najua unataka kulala kwangu leo. Tusha toka dunda baby try usizime. Kama umelemewa balance na kitipa. Bolo mpero na mekufia mwili. Kama njua gari yoni kame haya. Choche, sijuza mechoche. Lafule lighter ni washe kikigode.
Choche, sijuza mechoche. Lafule de lighter ni washe kikigode.
Police don't stop the party, iwake night and day. Kuna mashore kama chwane, wanasema wako on the way. Vile mepanda isishuke, lazima leo zilipuke na nana.
Hindi kuchi kuchi hotai, wakitamani kujua vingi, unasimama wakai. Na kupiga bao la ushindi alafu tukutane baadaye. Bana kichwa kina mambo mengi, nikutunze mwaya.
This is M1Gari Kid Entertainment.
Kwa una mapenzi ya dhati umenimada. Tushibane, mimi nawe, yeah, yeah. Mimi nawe, mimi nataka tupendane. Mimi nawe, oh, oh. Mimi nawe, tuwe wote tushibane. Mimi nawe, yeah, yeah. Mimi nawe. Hey, nipende mimi yani ubaki na mimi wote na mimi wa the one in me. Kukungine nilifata ganini. Penda kwa nini wa the one in million. Mwenzio mwenzio, baby mimi hapa mimi. Napenda sana na isino gofa. Huko wai kuja kwangu mimi. So kwa izia nazo pa. Hapa penye na kuwazia we. Nikona picha na kuangalia we. Mtoto mzuri umetulia we. Mama mkwe kanizalia we. Nane mina we. Uwe uwe. Minawe, tuwe wote tushibane. Minawe, yeah, yeah. Minawe, minataka tupendane.
This is M1Gari Kid Entertainment. For more information, call at 0748-130-551.
The best in Naso. Let's go.
Kila ndege hutua kwenye mti ya upendao. Nyuki huyapenda maua.
yakiwa yamechanua, na kili moyoni mwangu kwamba nimepata wangu, shahidi Mungu wangu, ardhi na mbingu. Hani
mama,
taitwa roho yangu siti. Hani
mama,
taitwa roho yangu siti. Yani utamu kama chipsi, ukishushia na juisi, mtoto yake pipi, wazushia wantishi. Wanitie polisi, nimefika pasingoki, mina yule kisiki champingo. Uningo iti moyo umesalenda,
umesalenda,
akina kupenda.
Kali, nanipa vitu vizuri vya atali. Mapenzi bwana yana sukari, ila ni matamu kuishinda asali. Nilishavuka mabonde na nikapanda milima, utafuta penzi lilo simama wima. Sikupata mpenzi nikapata makima, yasio na maana hey. Ona we umetuliza na juliza, wapi umejifunza, ona we mtundu hivyo. Aha.
Kwanza big up
utamu waza kolipsi, na kuisha ukinikisi, yani wabonge la pisi, saizi yangu menifiti. Utamu waza kolipsi, na kuisha ukinikisi, yani wabonge la pisi.
Nishinda kafika mjwa disipendi kujam, niki drop majam manzi yako anazikram. Alafu yo madam mi umteka na mabas, chuka kuwaga kadam na kanapenda mashash. Nimechizi na hizo lips and eyes, ushuri ya menibebe ya ma hips and thighs. Nona sikia nataka this and that, yotingisha slow mo na inani entice. Hi baby girl, nimezoza uku east side, kijana ya Vegas, chiki na washika. Kijana mula mina weza kuspoil, ni kupati FM ukazoze uko insta. Ni aje mam, nimekuna kijo walai. Ni aje mam, baby minataka jo uwine. Ni aje mam, ukiwine na feel fine. Ni aje mam, ni aje mam. So baby uneza zungusha yo biggie bam. Zu, zu, zungusha kidigida. Ay, baby uneza zungusha kidigida. Zu, zu, zungusha ya big big bam. So baby uneza zungusha yo biggie bam. Zu, zu, zungusha kidigida. Ay, baby uneza zungusha kidigida. Zu, zu, zungusha yo big big.
Stuwa panda right, yes, stuwa panda left. Fia kichwe naza songa kama mdigi dani less. Ndo kudonjo na maulan gala na mabrothers gada. Fisho mbichi jino bagi na majordansa black. Zungusha yo biggie bam, purusha yo digida. Punguza yo milligram, buluta yo indica. Findi chako siku nzima, fukuzo yo minute man. Udagu isha fikia bwe waki, chunguzo yo kuzitani.
DJ Akon, the king, DJ Akon.
Ni aje mam, nimekuno kijo walai. Ni aje mam, baby minataka jo uwine. Ni aje mam, ukiwine na feel fine. Ni aje mam, ni aje mam. So baby uneza zungusha yo biggie bam. Zu, zu, zungusha kidigida. Ay, baby uneza zungusha kidigida. Zu, zu, zungusha ya big big bam. So baby uneza zungusha yo biggie bam. Zu, zu, zungusha kidigida. Ay, baby uneza zungusha kidigida. Zu, zu, zungusha yo big big bam.
Ati boom ungethani mini sosa mpua na daivako za kibenza makirova. Buda nasi chocha nkipata nda mchota, manzi mloyo labda kwe metoka ocha. Ati kwanza na daimanzi
ya metoka. This is M1 Garikid Entertainment. Kwa
ashada ya tikumari, lakini kongo kweli ufika hapo spatikani. Mapimbi mabani unacha kwanza waradi.
Basi 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 baby kuna venyo na nibamba, nienda minajua nitahama. Mamuja east kwa mabis kula lunch ma. Misha kusoma acha peleke na rada. Ati baby kuna venyo na nibamba, nienda minajua nitahama. Mamuja east kwa mabis kula lunch ma. Misha kusoma acha peleke na rada.
Asa zungusha yo biggie bam.
Mshanzi wako alikuambia bas, unawe kama pingi tu. Niliona uwaje uzi status. Nikasikia tu amepata mwingine, mubaba wake mwingine, anapendwa. Si sijui niliachwa kisa kitu gani. Nimona kamposti Instagram, moyo umetoboka wavuja damu. Kuna yananiliza ya wanadamu. Malgaya, pyore malgaya, mera pasika inaiye. Pyore malgaya, malgaya, oh pyore malgaya, mera pasika inaiye. Pyore malgaya,
oh vibaya, tuliachana vibaya, nasikia raya ingine sawa sio mbaya.
Yani sijui kusoma hata picha sioni. Sikusoma kiupa, sikuzijua kodi. Ila dalili zilinigonga odi, zilikuja mwanzoni. Tena usishike simu ya mpenzi maana iliniponza. Ilikutaka tumiwa teksti jana ulinikosha. Tena penzi lako tamu halinitoki kichwani. Mpenzi wangu wakajibu na mimi nimekumisi hani. Oh, malgaya, pyore malgaya, mera pasika inaiye. Pyore malgaya, oh, pyore malgaya,
chinga,
oh, eh.
Eh, mkini pokonya uyu, siwavi china fanya fujo. Kipindi watu wananiona mzigo, ndo kipindi ye alinitunuku mzigo. So mkimchukua uyu, si wafi china luka judo. Mwingine kama huyu hakuna, ukibisha nenda ukakuto. Wakumziki baby wangu simu, mtu anaona mbaka siku za uzuri.
This is Mwangari Kid Entertainment. For more information call at 0748 130 551.
Chinga, oh eh.
Eh, mkini pokonya uyu, si wafi china fanya fujo. Kipindi watu wananiona mzigo, ndo kipindi ye alinitunuku mzigo. So mkimchukua uyu, si wafi china luka judo. Mwingine kama huyu hakuna, ukibisha nenda ukagugo. Wakumzidi baby wangu simuni, mtu anaona mbaka siku za usoni. Zambi ana toki mwangalia majoni, ena kifa kifo cha mende anenda peponi. Oh na na, kama utani nimempata he, yuko ndani na tangaza.
Tangazo, tangazo, nimempata wakwangu wakuishi na ye. Nitazeka na ye.
Tangazo,
tangazo, tangazo, nimempata wakwangu wakuishi na ye. Nitazeka na ye.
Tangazo. Oh mama mama, oh na 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 na, oh, oh, oh. Kwa kebetri lo nimezima, nimependa nimezama mazima.
This is Mwangari Kid Entertainment. For more information, call at
0748 130 551. Kwenye ndoto zangu nautaga kwa na wewe. Hata nkisema na uwa dawa na isigi wewe. Unaishi mawazoni wangu, furaya mini wewe. Hata nkisema na uwa dawa na isini wewe. Nasio kwamba siwezi kupata mwingine kila moyo. Nasio kwamba sipati kutakiwa ni amor. Sio kwamba siwezi kupata mwingine. Sio kwamba sipati kutakiwa. Na wala siyo soba, nazi koroma. Kinachopata ni upendo, upendo koroma. Misi na usoba ama koroma. Kinachopata ni upendo, upendo.
know. Na nakupenda.
In love with you. I'm in love, I'm in love. I'm in love with you. I'm in love, I'm in love.
Nakuamini.
For me, unajua kupeti peti baby. All that love just for me. Usalinga inini sheri, nazo koka koti koyote. Oza bulingo nangai, oyo naponi nalingio. For your love, baby, I'll mop the sea, I'll dry the sea. For your love, baby, I'll do anything just to make you.
Hey mambo vipi watu wangu, naitwa Echo 254 hapa na nasikiliza mix kali ya DJ Echo the mix killer. Well,
safari yangu kwako ndo ishafika kikomo baby, kukuachaga siwezi, nshakata kawino
zileo unazonipa mie mwenza kona kwisha kuna vile shika ni wewe
wako na funaga maupendo, usisikize maskendo, wakikufuata wambie no, we wa kwangu mie. Akili yangu meishika, nipo radhi kufilisika, siwezi hata kusita sita, umeniweza we.
Na manugu yenu mimi nimeridhika, napigiwa zaze la pigwa na gita, nazidi niteka pinya na
tucheke
isiwe pilipili, weo ni mwako kuwashe. Boke ya vinoti, japo si haba uridhike. Mwenza kosi bahiri, ila maisha maseke. Nikatolimi pale nikikufokea, mapenzi upofu na umbubu ongezea. Nikwako nisha oza, nisha jifia, unachosema sawa mila itikia we. Na shoza kombili puko, bilinge bilinge tsunami, baka nikipata miche puko, mjomba siva.
Kona fomi ya mjumbo ese
text tukika na finiglet kukumbe senko set. Nimeshika skank na malwe the kiet. Kona daisha badeng toa nje nje njeve. Regi na kigwili tipreche kizidi top toa baki ndethi. Chill kwa mpepe nichu kwa walenji. Na kchekesha kichelo skima bramba nikumbe mbe 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 mbe. Kama la unataka kujibamba, tuneza hang kama shati siko kwa kamba. Ola, sikoji weekend ifika tambla. Na sike kibamba sana gunga vega gunga kichwa lafu. Chizishe kwa waist, chizishe kwa hips, chizishe kwa spin. Shika mbutu, shika dips, do that this side, that side. Chizishe kwa swing.
Kisha inachoma kone kanyagia. Namba ya saida na msaidia na karibia. Amekaribia kari wa huu ndio kali. Bakariba na mbaluka na jomluya waga mkali man. Tempe na panda na panga vila tapanda. Visa visanga kitanda ndo kutatanda she. Shy lady kisiri lolo analamba. My dash touch na gusa na sema hapo na bamba. Ana feel hit, anataka kuandress. Nyege ndio ana address, akisave like this. Wamlambes, anaifanya gabi best. Nikiangalia view nona vile I'm blessed.
This is M1 Garikid Entertainment.
Toka juja siyali sema na nipenda. Shepu ni ya chupa light skin kama benda. Usiulize kusumula ghetto boy ni kabenda. Nkasema shida kwenda kweli jaga metenda. Penda mbo mboga za majani hiwe zuri kuteleza. Na muna penda kukuku
kumangwa na wababas. Watoto wadogo mwezi kazi busy na wamamas.
Keti wana penda mbo mboga, mboga za majani hiwe zuri kuteleza. Na muna penda kukuku
kumangwa na wababas. Watoto wadogo mwezi kazi busy na wamamas.
What's your name, Pissy? Yo, yo, skia. Skiba lazima time again. Wow,
that
girl toka juja siyali sema na nipenda. Shepu ni ya chupa light skin kama benda. Usiulize kusumula ghetto boy ni kabenda. Nkasema shida kwenda kweli jaga metenda. Wana penda mbo
mboga,
mboga za majani hiwe zuri kuteleza. Na muna penda kukuku
kumangwa na wababas. Watoto wadogo mwezi kazi busy na wamamas.
Keti wana penda mbo mboga, mboga za majani hiwe nzuri kuteleza. Na muna penda kukukuku
kumangwa na wababas. Watoto wadogo mwezi kazi busy na wamamas.
What's your name, pisi girl? Kwanza nomba samahan. Natoka mtaya pua nangaze mbona shuar. Sijuna itwa nang kama vinku faham. Nidunge na neza komida wanga nkupe high.
Wana penda mboga, mboka. Mboka kushikisha za nabewa kizitoka. Puff pass, kishada, rada kubanzi, yeah. Kam tukimochoka.
Goja nchome skanki kwanza nmedina yohaga. Muhuni mwagerazi, siendi bali shapagawa. Mapenzi ya kilami, sharobati na kahawa. Hurojo mwagendani, mashetani ya kinipandra. Baby face kikuchem kupa 10 over 10. Na uko bless, unashem kupa pens. Mila kwezi to facts in a games. Niko deep, nime fall kwenye pens. Nisha fit, when you trust to tamek. Wana penda mbo mboga za majani, hiwe zuri kuteleza. Na muna penda kukuku
kumangwa na wababas. Watoto wadogo mwezi kazi busy na wamamas.
Keti wana penda mbo mboga, mboga za majani, hiwe nzuri kuteleza. Na muna penda kukuku
kumangwa na wababas. Watoto wadogo mwezi kazi busy na wamama. Siezi kasolo na bado sina mtu best. But ni na main, hao wengine ni the rest. Najua watu wengi na wengi wao ni best. Na kwa hayo machache natambua best yangu less.
Woza, rada gani maiji Kichwangu nilelena nasema nataka dick Rogo cheza na rada sumejitambua sticky Astapota rubi straight kwa line yoni tick
Kusi girl, inanimaliza Inajanganisha kile mina kwa kicha Nakani mali, nitazitafuta Nitajikimu kukudumu kamo tolia So weni wangu, my baby roo yangu Sikulishi managu na kupa tam tam Nakani zare, basi zare langu Kweli mungu mpaji na mpahanja
Yeah.
This is Mwangari Kid Entertainment. For more information, call at 0748-130-551. Call at 0748-130-551.
kole mopea tuve mubie jito. Rock off your back with a wicked style. On to the dance floor na wicked style. Wiggy 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 waga waga wa. Squeeze me bidi ebi wala gala. Wiggy 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 waga waga wa. We no care if wali wo abata vya gala. Everywhere we go dance. Every day, anytime, anywhere we go dance. Everywhere. Hey, slow dancing. Kanoka slow dancing. Hey, hey, slow dancing. Kanoka slow dancing. Oh, oh, slow dancing. Kanoka slow dancing. Hey, hey, slow dancing. Kanoka slow dancing. Boy, hey, mami, bona na friend. If you got no one, can you explain? Everybody pay up, pay up. Tu chico le mo pay up, pay up. Anyway, I don't need no nonsense. Dance even if you don't make sense. Everybody pay up, pay up. Somebody pay up, pay up. We go dance every day, anytime, anywhere. Dancing life for oh, all. Oh. We go dance for oh, all. Oh. Yeah. Hey, slow dancing. Kanoka slow dancing. Slow dancing, kanoka slow dancing, oh oh, slow dancing, kanoka slow dancing, eh eh, slow dancing, kanoka slow dancing, eh. Put on, put on, put on the old. The chico le mo pea to the baby to go. Rock off your back with a wicked style.
Yeah, yeah, yeah. When you drop it down low on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth on there, yeah, that's what me prefer. Set it, pick up. Set it, pick up when me set it, you have it, pick up. So when me set it, you have it, pick up.
DJ Akon, the king.
Yeah, Kim Jong-Ko, tunajuan kuririma. Female Benzema, girl dem na go ina. Reproduction tunaifanya backseat ya kaldina. Bad girl didi, bad girl karir. Nipate excuse de niki wawombo tiris. Rosa nyoro, fika fiti. Siku zombo tote, tunawashombor.
Man, me a look where you there. Your girlfriend know me better than them. Man, me a look where you there. Me cause problems everywhere me a got step.
When you drop it down low on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth on there, yeah, that's what me prefer. Set it, pick up. Set it, pick up. When me set it, you have it, pick up. So when me set it, you have it, pick up.
Nigga, ni chape chape, chape chape ni seti, ni shande shande, shande shande, ha. Kwaja mapikin, baka lale, anguka nayo, tende down, niche down, kwa carpet. Bad girl karili, anafanya na kamesa. Only fan, window recording, giza videsa. Dema uru, lakini ni peng, makutesa. Don Julio, ananyunyanga, bila chesa. Number uno, mine mzinga na ninam. Niki kama, tupotezi ida. Number uno, mine mzinga na ninam. Niki kama, tupotezi ida.
When we drop it down low on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth on there, yeah, that's what me prefer. Set it, pick up. Set it, pick up. When me set it, you have it, pick up. So when me set it, you have it, pick up. When me drop it down low on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth on there, yeah, that's what me prefer. Set it, pick up. Set it.
Tulianza zamani. Bugana, tena tukapendana na yeye. Tulianza zamani, utoto ujana, kugombana kupatana na yeye. Akili nazo zimeshapoteana, sijiwezi mazima mi kwa kenyanga nyanga. Nikimona joto maja shokula wana. Na data mazima mi mtoto wa mama. Yana noga mapenzi. Ni matamu mapenzi. Mi moyo wangu ti 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 ti. Wali mwangu
kuwa wapendi washa semaga mengi eti naweza kukuchiti kukuchiti.
Kupendea wewe ujisiki hata na maneno yao yasiki au miskosa maneno yao yapunguzi pawa watamaliza waganga na manami hata wakoge madawa wakufiki au miskosa maneno yao yapunguzi pawa.
Narudi na hii tena kichana na wewe mapenzi sirudi tena wengine wanitakii mema story za uongo ma drama na ma cinema. Apendi pesa, apendi show,
analipenda tu.
Iwe jumani, iwe jikoni, ni mahabafu. Najisema love you,
I love you too. Na doma,
yana noga mapendi. Ni matamu mapendi. Ni moyo wangu ti.
Wali mwengwa wapendi. Washi sema agamendi. Eti napenda kuiti.
Kitembea simchoki kumluku ilo shepu wamelijazi ya suku mtoto bumbo yani yuko chuku chuku anapendeza hata kwa nguvu ya buku.
Aise ni mkali moto kote mbali. Aise ni mkali moto kote mbali.
Ananipenda na mpenda yendo njia kuku taki mwingine mindo serikali kuku wapendi magari twende hata kwa miku yani ni valentine siku zote siku ku
mchoticho. Kile mbuwa jicho, mtoto dimples, ana hata pimples. Mtoto jicho, kile mbuwa jicho, mtoto dimples, ana hata pimples.
Shundo anakimbunga mchawi pesa mchawi mpunga mikwake tega zungula unga kwake na tubu tena nafunga.
Imagine you're gone, how come I'm here when you're gone?
Akon, the king. Entertainment. For more information, call at 0748-130-551.
I like it to my love. Let me call you city honey. Wako nguwa uwakika. Unyutamu gani. Waza kumeni shika. Let me call you city honey. Wako nguwa uwakika. Utamumbaka ndani. Muda wate vurumai. Baby let's go far away. Far away. Baby far away. Far away. Oh far away. Far away. Baby far away.
Let's go far away. kabisa. Tena wanafiki bado nakula na. Na haini pishida risike watoiwa. Eti wangu anatamani nyachi. Kufubaya nishe ni galizi. Aduni zangu anatamani nizi. Niwe choka mba na mwisho ni
filisi. Asi wakini na mabosi. Sisi unye ni mabosi. Wanatumea mabosi. Zunajiva na sakuni.
Don't stop to a thing, you know, go finish.
How you doing?
lose control. I know you're fit to be a patron. I know you're fit to be a patron. Mama, tell you make me wow, 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 wow. Wow, 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 and I can do fish out. I like girl, you anything you do. It blow my mind. Ayo, ayo, ayo.
Myself, I go face my front. I don't resolve, I don't feel me back. But the way where you suddenly change my mind, it ain't one time.
This is M1 Gary Kid Entertainment.
Off the truth is, yeah, I don't use my eyes. You cast the spell on me. I didn't feel I'm the one. I don't feel the love. I don't feel the love. She cast the spell on me.
Medicine for my body, analyzing this your body. I don't feel deep now, oh no. That's gonna shock me for body. This kind of love because congi.
DJ Akon, the king.
When I'm funny, 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 when I'm funny,